Nkwasɛm brɛni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm. Asɛm yi ɛma anidasoɔ. Asɛm yi ɛma w'ahoɔden. Asɛm yi ɛma wo nkwa. Asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Na ɔsomfo ɔna ɔkyɛ asɛm yi ɛyɛ ɔsomfo Akwa Hayford. Ɛda hɔ ase. Sɛ ɔyɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmɔde ara sɛ wobɛfrɛ obi bi a ɔbɛn wo na woase wɔ sɛ bio sɛ nkwasɛm ɛberɛ adu ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae gya yɛ ho hyɛ onyankoropɔn nsa ɔdɔmfoɔ mabɔhufoɔ ɛda woase sɛ ɔmahu ndɛ ɛsɛ sɛ mahu da foforɔ ati se asan hu nnaawotwe foforɔ asan hu bosome foforɔ ne afe foforɔ ne amfe foforɔ bebre wɔ yɛanim na ma yɛdaade aduane ni ɔfo sɛ ɔkyɛ yɛn ɛrekyerɛ wo fom yɛn ma yɛnkɔ so hwɛm yɛfiri mu suo mu wo na ahende timi ne animnyam ɛyɛ wo deɛ daa amen sɛdeɛ mene wo di nkakae no asɛm yi yɛfrɛ no nkwasɛm sɛ du biribi na wopɛ sɛ wohei kyerɛ kwan a wokɔ abɛfo mfidie yi so amazon mu nyinaa a wobɛhunu ɛwɔ ɛwɔ hɔ www.dialfred.org www.dialfred.org a wopɛ kasa ahodoɔ biaa wobɛnya wopɛ french wopɛ yoruba wopɛ igbo wopɛ ɛwɛ ga gadambe nzoma fanti ɛne ada west africa kasa no bi mori ne french mu nyinaa ɛwɔ hɔ onuanda asɛm a me ne wokyɛ yi ato ne din sɛ authority to do the work authority to do the work saa authority bɛn ho asɛm na yɛka ɛyɛ saa ahoɔden no ne tumi a yɛka ho bɛka ho asɛm nde yi ɛfiri nerade yesu kristo ɛhɔ ɛna ɔde ma a nasuafoɔ nti bɛ sɛ yɛ mpɛsɛmpɛsɛ mu na yɛhwɛ tumi a ɛnare yesu kristo ɛde ma a nasuafoɔ nti wokae matiwo homa no ti du yi mu baako a ɔse puto kasɛm no ɔse when he had called his 12 disciples to him. He gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases. Adofunum, ayana sa Bible quotation amena wakai ese study adebi na yehwe adebi tin. Asɔfo bebree ne wabɛwiase wei a wɔma wɔn akyidifoɔ no ahunu sɛ tumi a yɛde sa yareɛ yɛde to ahomɔne ne nyarewa bebree no mfi yɛn asɔfo hɔ ne mmom afiri Awurade Yesu Kristo ɛhɔ na ɔde dom yɛn no so ɔde ama yɛn ɔma yɛn he gave them power over ɔmɛ tumi sɛ yɛmfa ndi saa deɛ no nti saa biribia yi biara ɛsɛ yɛ appointed to Awurade Yesu Kristo na yɛn yɛka saa mu no ɔse Matthew ti du no yim baako no ɔse na ɔfrɛɛ nasuafoɔ dumienu no bae na ɔma wɔn ahombɔne ahonhom firi so tumi sɛ ɔntu wɔn na wɔnsa nyarewa ɛne ahonommerɛ nyinaa yɛhwɛ adeɛ bi a yɛbɛsua na wobɛka sɛ this is the moment Jesus moves his disciples from listeners to labors yesu asuafoɔ no dabia na Awurade Yesu Kristo ɛkasa nko ara na wɔtie ɔpirikyi na wɔtie but ɛkyire deɛ ɔde biribi ahyɛ wɔn nsa ɔde hyɛ wɔn nsa ne sɛ mommra na sɛ moba tumi wei na mede ama mo sɛ mfa nyɛ adwuma And as often be my own say to me crash in the bottom. To me shen bottom. To me and free when you power neighbor. Nemo no. Say yes, sir, radius crusu. Hey, my own choir or the side to me in my Emma. So be our home money to me. Nessay, a canasema. And no, a coin ya ba. Emma, a bomb pie. It's me, you sound money. To me, no free, sir. And in panaso. That's a yay in the yay, the radius crusu. Nay, eh. See, they bet ye, ye, or see, they cast them out. But two on a free. Bibi awotie. Na yasa inyarwa. A edi ni mpenya. Inti. Isi ade. Senyaradi Yesu freya. Wadi tu mibi esha yensa. Now we are moving from. Listeners to labors. Ofre wano. Wanfre wano. Wanfre ahoho. Ana wa nsuma ahoho wonwa na watra ne nasi na wa otie na de Yesu Kristo no wa chechira won na ono wo bompa ye no safo no ofre won wonwa na ono wona anantie wonwa na wonim na kwan na ofre won se mumra me yimu dumie ni mumra na se mo ba be se de bibi mamu ezan se na de Yesu Kristo ya ka se wa tu Satan ene na pamfo aba hwe asase wesu ndi osuru ene ndie wusi na asase due ade ntra wa tu Satan na pamfo to odi o how ne amane ne atetie ena ede ebre adasamba basa wuji Henry Yesu Kristo edia na wone ne nante a odofo ne America show ne se odi tu me bi ama odi tumi bi ama. Sa se radio Yesu ni mu no ana oja sa tumi no. Kwa obefa so nya sa tumi ne ni ye di kan. Won timi emmo abrabo bia na onka so wo radio Yesu tumi am. Ebrede do a obeya krado radio Yesu na wo se bre ewo nenim no na wo ye wadwen se wo hwehwe nenim no na ukun wo se obaye na dwuma no de amehu no se oma saatu mi no e flow ewo so wontumi mo abra bo bia enyenye me bia wo pe na baka se wo mi wo na de Yesu to me because wo ana wo nenena mo no o de pe bebre be di na chi de. By the 12th day, a man will 2 men, they have walked with him. They have been with him in his presence. Utieno. If you don't say, my tearful archo, my bread. And then we say, I'm per se, the woman will age my four. Namco age ma. Na moko cancer pardon, the bedje dino. A monosu. En shono onyankopon radio Yesu Kristo bi mu na enonu mu no de timi ama me se modu basa yare beto amone ene yehwe de abaso ne ipafo akonya bebre so na ozimi de to amone me yewe odim se sa timi da sa nipa ni yisu no en free radio Yesu Kristo ho en free onyankopon ho ede se wo pese wonya sa timi na spend time with him and any part about timi ntina anyame nkofo na ase nche o asofo no lo kwasem ni bi ba bebi na ohunu bible ba ku mienu mien sa ke kai o si mi edi fo mo manya tumi ese yan a ti aso dem no sa fo no ba ye na ase si hu won ese nse Peter, John, James, they spend more than 3 years around Jesus Christ and nursing. 3 years. The remember because they say more than 3 years and they say, bra, ooh, you know, na, sorry, no cost for me. Oshia brim edem ebompae ehwe se montra ha na nkonkon na beba mo so anya ba mo so a ubenya hoden sa sho onkran bi osu tinu on say spending time with Jesus is very important. These days we don't have time. Be ba sorry at 30 minutes no be so sorry ko 1 hour. They say wa ma so fu ba be here no bi be kan ti. Say your time already is crucial ho. Na say odi 2 minute do me ya. No kwasem ni. E betimi akasa akere amone na obetimi fi. Ye yare a odi 2 minute na mai say akasa akere yare. There is no need say ebe ko bi wose bompae mami na menya yare sa o kasa kire yare ne se sa tu mi na radio skuso invest o bi me show se fever yare ko ifun yare ko body wan kasa jina na body na I believe se tu mi odi ma de suafo no na enso e di na chi na enso ye nja bre na otete e wo mu no sa tu mi no enso ye wo bi betimi dia ye juma ene ti no enye ebre wo onyakopon enchen ministry flows from relationship not just ambition. Yes se brale ya no ye ya risk so enya nyakofa do no ahun engusa no ebe flow sa the bible say kusanu fuwa kondu nyina ba eden eba pa pa so for christ so kraje nkwa sasema ye kanyi sa tu mi no unye bi esan se uni bibia osun safa kristo kraje nkwa wa pa sori a o chechire no kwasem bible mu chechire na odu hu atubu ase nya bre ora di kristo dem ahye okani fora wo kono na ase na ama wa chire okwan no so chire okwan na ya kristo na ba be dum sa tu bi we a betime de aye ejuma ne dia ma asafo apeja show onyakopon di concrete I'm sure say we team kwase na me say say no man na yo say hunu she ni pe ni aye boni bibia aye boni akko everyone says sinner try the boni ni na every sin must be paid for boni bia aye bia say twa nka de onyakopon ni do e chere the bride that's your boy for no my real school ebewu ejinya kwa to be biara obori school din biara bible say obenya kwa se bone se se bona ko tia ni wu na kwa adba chede ni da kwa real school no you sure I'm so far kwa effort and I'm no acha se mi she da for so when ya bear crowd na wuti kwa sem my telephone number is 0244-86-9499. Send me if you like for media ministry and what about chain and quite same. Let me show you. Bye bye.